ndi mudungu bwendaba ebyange nga byesibye oho na buli kwe mbulira ebizibu byange tewali yanyamba laba nsigaza Katonda wange kuba yeye yantonda oba yawonya hano obugumba nange kangume
tondeka tondeka mukama w'essuubi lyange mumidde ku kigambo kyo kye kinamponya laba bwe ntambula bwe nti mu kisikirize kyombe mukama eyawonya Danieri empologoma nange mponya
noonya noonya tonkweka maso kunonya ndabo mukwano gwonange njagala nange njagala mkwate kumunagiro gwo enakwene kulukuta Yesu lele kome
tondeka tondeka mukama w'essuubi lyange mumidde ku kigambo kyo kye kinamponya
Mukame yawonya Danieri empologoma nange mponya.